shaqan ku iyo day gacalow darada uga go'ay gasinki kama iina iidid shaqan ku iyo day gacalow darada uga go'ay gasinki kama iina iidid Yeah, I love that. Look at your tabac.